Precious listeners,
wasikilizaji wa dhamani,
we have yet again come to a mighty time.
Mara tena tumeujia wakati wa muhimu sana.
Most important time in this night.
Wakati nyeti sana katika usiku wa leo.
I know that many have waited for this.
Najua kwamba wengi wamekuwa wakingojea haya.
That this may come.
Ya kwamba haya yapate kuja.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
And this is the moment of reckoning right now.
Na sasa huu ndio wakati wa kujibiwa sasa hivi.
Well, I'm going to share in this precious Gideon's night.
Na sasa ninaenda kushiriki katika huu usiku wa dhamani wa Gideoni.
On things that are very, very critical to the church.
Kuhusu mambo ambayo ni nyeti sana kwa kanisa.
And critical to you as a Christian.
Na nyeti sana kwako kama Mkristo.
And also critical to the entire nation.
Na pia nyeti sana kwa taifa lote zima.
And this precious night is going to be very, very deep.
Na usiku wa leo wa dhamani utakuwa wa kilindini zaidi.
Because I'm going to handle most of the conversations the Lord is having with the church now.
Maana naenda kushughulikia mengi ya mazungumzo ambayo Bwana yuko na kanisa sasa hivi.
And today I'll share right from the beginning to build the same background here. I'll speak with you on the wedding rings in the sky that the Lord showed me in a mighty vision. And then I'll speak with you about the rapture of the dead, even as the Lord spoke with me on that November 26th.
Na kisha nitanena pamoja nanyi kuhusu unyakuzi wa wafu sawa na vile Bwana alivyoninenea hiyo November tarehe 26.
And then when he lavished the church and showed me the golden clock of God in the sky, I will talk about that.
Na wakati alinipenda kanisa zaidi na kunionyesha saa ya dhahabu angani, nitanena pia kuyahusu hayo.
I'll touch on the temple of the Lord.
Nitaguzia hekalu la Bwana.
And then what I want to begin with most importantly is the black horse, the vision of the black horse when the Lord spoke to me about the black horse from heaven.
Lakini kile cha muhimu ambacho ningependa kuanzia ni maono ya farasi mweusi. Wakati Bwana alinionyesha maono ya farasi mweusi mbinguni.
The black horse that came from heaven and the rider rode it across the whole earth.
Farasi mweusi aliyetoka mbinguni na yeye aliyempanda akakimbia naye kote kote duniani.
And then I gave it in Nakuru in the big meeting, more than 1 million in attendance on the 23rd and 24th Saturday, Sunday of August 2008.
Na kisha nikayatoa haya Nakuru katika mkutano mkuu wa watu zaidi ya milioni mbili. Tarehe 23 na 24 ya Agosti mwaka 2008.
Saturday and Sunday.
Ikiwa ni Jumamosi na Jumapili.
And I said there is a global economic crisis coming to the earth.
Na nikasema kwamba kuna shida ya uchumi ambayo inakuja kote duniani.
Which means global famine.
Kumaanisha kwamba njaa ya kote duniani.
Because people go to work to bring bread at the table.
Maana watu huenda kazini kuleta mkate mezani.
And now you see that it was fulfilled very fast in October 2008.
Unaona kwamba hili litimilizwa kwa haraka sana October mwaka 2008.
Until today many banks have shut down, many people have lost their jobs across the globe.
Hadi leo hii benki nyingi zimefungwa na watu wengi wamepoteza kazi zao kote duniani.
Probably the biggest prophecy ever the Lord has sent me to give that touched the whole entire earth.
Unabii mkuu zaidi ambao Bwana amenituma kutabiri ambao uliguzia kila sehemu na kila mtu kote duniani.
Until now if you watch your news you see the banks collapsing, nations are declaring near bankruptcies and all that is happening. People are being laid off from work, people are losing homes.
Hadi leo hii ukitazama runinga unaona kwamba benki zinaendelea kuporomoka, benki zimepungukiwa na hela na watu wanatolewa kazini, wanapoteza kazi zao.
That is a mighty prophecy. I'll speak about that quite a bit. But most importantly, at the end of it all, I'll talk about the youth. There is a very special message here from the Lord to the youth of this country. And even especially the university communities. The students out there, the high school students, the polytechnic students, the students in different colleges. And this is going to be a very important message that you may know how does the youth church prepare for the coming of the Lord.
Na
But first I want to talk about the black horse from heaven. That mighty visitation of the Lord of August 19th. I have spoken again and again, and I've said that the church has fallen, even as the Lord has spoken with me. When the Lord speaks with me about the church, I have faithfully relayed it to the church. But why would the Lord be speaking to me about the church? Because as we know, the church is the light of the world. The church is where the authority of God is. The church is supposed to be the opinion leader. Touch a little bit on the case of the Church of Christ in Kenya. Remember very well, more than 4 years ago, when I walked into this country and I said that repent or else I see a tremendous judgment coming to this land. And I remember I opened TV programs every Sunday in this country. Broadcasted over radio, Jesus is Lord Radio, and all radios across this land. Published in the newspapers of this country in the streets. And I said, number one, the Lord has spoken with me about the horrendous sin in the church. And because of that horrendous sin, that there is tremendous sin in the land. And you can see, he talked about the sin in the church, and then he says, because of that, the nation has fallen to sin. And you see very, very clearly that I spoke about the earthquake that was coming to shake this nation. Even geologists will tell you that nobody can ever precisely tell you there is an earthquake coming and it's going to hit here. And say it is going to be in this place. And so I warned this nation about the earthquakes. And I also said, I see blood coming to flow in this land. Published them everywhere. Everybody read it. And then later I said, if you don't repent, I see you going into refugee camps. And then, even as the nation continued to refuse to repent, then I again spoke to the nation, and I told them that if Kenya does not repent, I see a ravaging famine coming to this land. And it continued like that. And what did you see happen to this land? Earthquakes befell this land. And then also tremendous blood flow has visited this land. The large columns of people that I was talking about when I prophesied, I was saying, I see you Kenyans walking in large columns, and women are carrying all their belongings in one lesson and pulling children, large columns going to refugee camps.
kusema ya kwamba na waona wa Kenya wanawake katika milolongo mikubwa, mmebeba mali yenu yote katika leso moja kichwani, huku mwawavuta watoto wenu katika mkono mkielekea katika kambi za wakimbizi.
In long columns,
katika milolongo mirefu.
Those columns we saw in this land,
hiyo milolongo tuliona katika hili taifa.
And surely the refugee camps are there until today as we speak.
Na hakika kambi za wakimbizi bado zipo hadi leo hii tunapo.
At that time when I spoke, everybody castigated.
Wakati huo nilipoza, mtu alicheka cheka.
Especially the pastors and the bishops.
Hasa sana wachungaji na maaskofu.
The Lord allowed their evil. He allowed them, some even went to TV stations to say, "Don't worry, Kenya will pray for you, that earthquake will not take place."
Bwana alitumia uovu wao, hata akaruhusu baadhi yao wabebe ule uovu katika televisheni kusema kwamba Kenya msisikize.
That blood flow will not take place. Don't worry, the Lord is the Lord of mercy and grace and love. Nothing will happen to you. But look at how God did not listen to their prayers. And he fulfilled to the letter every word of prophecy that he spoke to this land. Why did these things happen to Kenya? The book of Acts, chapter 17, verse 30. That is where I want to begin with you people today. I want to start by first bringing to your understanding the state of the country. What God is saying to Kenya today. You've been seeing fires burning people here and there. Famine, there is no hunger. People say, "Oh, the ugali is too expensive." What a famine, famine. People are eating mice. People are eating wild bitter fruits. Everything we have watched on TVs. It's tremendous. The kind of famine that has visited here is big. And yet, I spoke about these things very, very early to this country. Why have they happened to Kenya? The book of Acts 17, verse 30.
Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17, mstari wa 30.
He says, "In the past, God overlooked such ignorance."
Anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kana kwamba hajioni.
But now he commands all people everywhere to repent.
Bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu.
He says, "In the past."
Anasema zamani zile.
God overlooked such ignorance.
Mungu alijifanya kana kwamba hauoni ule ujinga.
But now he gives a command that all people everywhere must repent.
Lakini sasa anaamuru ya kwamba watu wote kila mahali watubu.
Why would the Lord allow a nation like Kenya to live in peace? Refugees come from many countries, from Somali.
Kwa nini Bwana aruhusu taifa kama Kenya liishi katika amani? Wakiwa waokozi wa wakimbizi wengine kutoka kwa mataifa mengine kama Somalia.
When there is war in Somalia, they come.
Wakati kuna vita Somalia, wanakimbilia hapa.
This becomes a fatherly nation, a father nation.
Kenya inafanyika taifa baba kwao.
That takes care of those who are afflicted by war.
Ambayo inahifadhi wale ambao wameumizwa na vita.
The people from Sudan, they came to Kenya when there was war there.
Watu wa Sudan walikuja Kenya wakati kulikuwa na vita kule.
DRC is in Kenya when they have war.
Watu wa DRC Congo wako Kenya wakati kuna vita.
Uganda, Rwanda, Burundi.
Uganda, Rwanda, Burundi.
A country that takes care of refugees.
Taifa ambalo huwatunza wakimbizi.
Only God can make a country such a father country.
Ni Mungu pekee anaweza kulifanya taifa liwe taifa baba jinsi hiyo.
But what happened?
Lakini nini kilitendeka?
How come all of a sudden now they, Kenyans themselves, are refugees in their own land?
Yawezekanaje ya kwamba sasa wakenya wenyewe ni wakimbizi katika nchi yao wenyewe?
And I warned them 4 years before that they are going to be refugees in their country.
Nami naliwaonya miaka 4 iliyopita kwamba watakuwa wakimbizi katika nchi yao wenyewe.
You see, the Lord says in this scripture that in the past he overlooked such ignorance.
Mwaona katika kifungu Bwana anasema kwamba zamani zile alijifanya kana kwamba haoni.
But now he commands a total repentance from all people everywhere. And so you begin to understand that there must have been a change in dispensation season. That is the only thing that can cause God now to put sanctions. So if you don't repent, this will happen.
Hilo ndilo jambo la pekee linaweza kumsababisha Bwana atoe amri ya kwamba msipotubu haya yatatendeka.
I remember when I published in the newspapers in 2005, I said Kenya repent or else.
Nakumbuka nilipochapisha katika magazeti mwaka 2005 nilisema kwamba Kenya tubuni la sivyo.
Repent or else.
Tubuni la sivyo.
And I remember a lot of bishops and pastors went on TV and radio started to preach against me.
Na ninakumbuka wachungaji wengi na maaskofu wengi wakaenda katika
so, no, what he's saying is wrong. How can God say like that, that repent or else? They did not know that the Lord had shown me what would happen if Kenya does not repent. Remember, the role of the watchman is to see what is coming and to warn the people to avoid it.
Kumbuka jukumu la mlinzi ni kuona kila ambacho kinaenda kutendeka na kuwaonya watu waepukane nayo.
I want Kenya very faithfully to the letter of every gravity of what was going to happen.
Na niwaonya Kenya kwa herufi ya kila uzito wa kila ambacho kilikuwa chaenda kutendeka.
And Kenya did not listen until the judgment befell the land until now.
Na Kenya haikusikia mpaka hukumu ikaipiga nchi mpaka sasa.
And by the way, the judgment will continue until she does repent and return to the Lord.
Na kuwafahamisha ni kwamba hukumu itaendelea mpaka Kenya itubu imrudie Mungu.
Because the Lord has spoken with me.
Maana Bwana amenena pamoja nami.
And you see a lot of sin in the church. There is sexual sin in the church. It is the church. The church is the one that has let down the nation. The church has not gone back to Jesus in repentance. As the Father commanded me to instruct her.
Jinsi vile baba aliniamrisha nimuelekeze.
Because I said if you don't repent blood will flow. If you don't repent there is famine. If you don't repent there is going to be earthquakes.
Maana nilisema kwamba usipotubu kuna njaa, usipotubu kuna mtetemeko ya ardhi, usipotubu kuna umwagaji wa damu.
And all those things have taken place until this day.
Na mambo hayo yote yametendeka hadi leo hii.
There is famine.
Kuna njaa.
And I warned very very early that there is a ravaging famine and in that paper I said a ravaging famine and the only remedy. I gave the only remedy. The only solution.
Nakumbuka nilionya mapema sana na katika hilo gazeti nikasema kwamba kuna njaa ya kutisha na nikasema ya kwamba kuna suluhisho moja tu.
To repent and return to Jesus Christ of Nazareth.
Na nikutubu na kumrudia Yesu Kristo wa Nazareti.
But what the pastors are doing now.
Lakini kila ambacho wachungaji wanafanya leo.
And the bishops of this land.
Na maaskofu wa nchi hii.
They are driving the anger of God to another level.
Wanapandisha ghadhabu ya Bwana kwa kiwango kingine.
You know that God is the one who has caused this.
Unajua kwamba ni Mungu ambaye amesababisha haya.
Because he prophesied it before it happened.
Mama aliyatabiri kabla yatendeke.
And now they bring Hindu priest here, they bring a Muslim here, they bring a Buddhist here, they bring many, many gods before the jealous God of Israel and they ask him to heal the nation.
Na sasa wanaleta kuhani wa Kihindi hapa, wanaleta Muislamu, wanaleta Mbuda, na wanauliza eti ya kwamba Bwana ipo.
Don't they know that Jehovah is the most jealous God of Israel?
Je? Hawajui kwamba Jehovah ndiyo Mungu wa wivu zaidi wa Israeli?
He is the Prince of Peace.
Yeye ndiye mfalme wa amani.
He brings his peace to the nation. Only he created Kenya and gave Kenya peace.
Analeta amani yake kwa taifa. Na ni yeye pekee aliumba Kenya na kuipa Kenya amani yake.
There is no other God who created Kenya.
Hakuna Mungu mwingine aliyeumba Kenya.
No other idol god, idol, small wooden gods, those gods of cow and wood. None of them ever created the people of Kenya.
Hakuna Mungu mwingine ile Mungu sanamu ya mbao iliyochongwa na udongo, hata Mungu ya ng'ombe haikuumba Kenya.
Those things are going to bring the wrath of God. Kenya must repent even from that sin. It's a national sin.
Hivyo vitu vinaenda kuleta ghadhabu ya Bwana juu ya Kenya. Na Kenya lazima itubie hayo, maana ni dhambi ya kitaifa.
And the church must repent first.
Na kanisa sharti litubu la kwanza.
The church has no authority to rebuke sin and evil right now.
Kanisa halina mamlaka ya kukemea dhambi na maovu sasa hivi.
Because the church herself, the pastors and the bishops have fallen to the love of money.
Maana kanisa lenyewe maaskofu na wachungaji wameangukia upendo wa pesa.
They have fallen into sexual sin with women.
Wameanguka katika dhambi za ngono na wanawake.
They have fallen into witchcraft.
Wameanguka katika uchawi.
The pastors and the bishops of this nation,
wachungaji na maaskofu wa taifa hili,
they bear a lot of blood of Kenyans in their hands.
Wako na damu nyingi ya Wakenya katika mikono yao.
Because when I came and warned them to return the whole nation into repentance to avoid this, they argued with it.
Maana nilipokuja na kuwaona ya kwamba walirudisha taifa lote kwa Bwana katika toba, wakabishana nayo.
They are the ones to blame for the state in which Kenya finds herself right now.
Wao ndio wanalaumiwa kwa hali hile ambayo Kenya imejipata ndani mwake leo hii.
The church is the light of the nation.
Kanisa ndio nuru ya taifa.
If the church is busy in corruption, preaching sow a seed, panda mbegu, how can she rebuke corruption?
Ikiwa kanisa limezama katika ufisadi kuhubiri kwamba panda mbegu, lawezaje kukemea ufisadi?
The church is in sin of corruption.
Kanisa limo katika dhambi ya ufisadi.
They worship the things of the earth in Kenya here.
Wanaabudu vitu vya hapa duniani hapa Kenya.
If you see the secular newspapers, how they wrote about the church, that was the church in bed light.
Ukiona katika magazeti ya kidunia jinsi walinena kuhusu kanisa, hiyo ni kanisa ambalo liko mahali pabaya.
They said the dressing and the discos and the dancing going on in the church beats the discos in the clubs of the world.
Wakasema kwamba mavalio na kukatika ambako kumo kanisani kunashinda ile ya ulimwengu.
When Israel had fallen to sin,
wakati Israeli walianguka katika dhambi,
the Bible says the Lord spoke to Israel.
Biblia inasema kwamba Bwana aliwanenea Israeli.
And told Israel.
Na akaambia Israeli.
That look.
Ya kwamba tazama.
You have fallen in sin.
Mumeanguka katika dhambi.
And become defiled.
Na mumenajisika.
And fallen lower than the defiled communities you found in that land.
Na mumeanguka chini zaidi ya zile jamii najisi nilizozipata katika hiyo nchi.
And that's what you saw written about the church in this nation. Everybody read it.
Na hicho ndicho ulichokiona kimeandikwa kuhusu kanisa la hili taifa. Na kila mtu amesoma.
How today when you pay money you can be prayed for.
Jinsi vile leo ukilipa pesa ndipo utaombewa.
How the youth, the church must be modernized. They are bored with the old church. The holy church is boring to them. They want tumbo cuts, they want to dance like disco, they want everything like that.
Jinsi kanisa lazima lifanywe la kisasa sasa hivi.
Because it's boring to them.
Maana wamechoka na kanisa la kitambo limewachokesha.
The holy church is boring to them.
Kanisa takatifu limewachokesha.
They want one which is modern, the dressing is modern, the dance modern, anything goes.
Wanataka kanisa la kisasa ambako wanacheza kisasa, wanavalia kisasa na kila kitu wanakubali.
That is the world that has entered the church.
Huo ni ulimwengu ambao umeingia kanisani.
That is the devil that has entered the church.
Huyo ni ibilisi ambaye ameingia kanisani.
You hear pastor saying, I have 8,000 youth in the church. Where are you leading them?
Unasikia
with all that world, are you leading them to hell?
Unasikia mchungaji anasema kwamba ninao vijana 8,000 katika kanisa langu. Nauliza unawaongoza wapi? Je, unaongoza hao wote jehanamu?
The Church of Christ in Kenya does not have any authority to rebuke any sin until she repents first.
Kanisa la Kristo Kenya halina mamlaka yoyote ya dhambi hadi litubu kwanza.
The Lord has spoken to me about almost all of them, the pastors and the bishops here.
Bwana amenena pamoja nami kuhusu karibu wote maaskofu na wachungaji hapa.
And there is need for a national repentance, for the church to repent, turn away from sin and begin praying for the nation.
Na kuna hitaji kwa kanisa kutubu katika toba ya kitaifa, kutoka katika dhambi na kuanza kuliombea taifa.
But now the church is still blind.
Lakini sasa kanisa bado kipo.
They are top national leaders.
Viongozi wao wa juu katika taifa.
They invite Hindus to pray with them.
Wanaalika Wahindu waombe pamoja nao.
And they invite all the others to pray with them.
Na wanaalika wengine wote waombe na wao.
Time has come.
Wakati umekuja.
For this nation to be healed.
Kwa hili taifa kuponywa.
And the healing will come from the Lord.
Na kutoka kwa Bwana.
Remember, this is a nation that is beloved by the Lord.
Kumbuka hili ni taifa ambalo lapendwa sana na Bwana.
That's why everybody everywhere.
Ndio maana kila mtu kila mahali.
They say we want to come to Kenya and see what the Lord is doing in Kenya.
Wanasema kwamba tunataka kuja Kenya kuona kile ambacho Bwana anatenda Kenya.
The nation of Kenya must repent as Nineveh did.
Taifa la Kenya sharti litubu kama vile Ninawi walivyotubu.
I wanted to bring you to that level.
Nilitaka niwaleteni katika hicho kiwango.
So you may understand what's happening in the land.
Ili kwamba uelewe kile ambacho kinatendeka katika taifa.
But today I want to talk about the vision of the black horse. That's where we start from.
Lakini leo ningependa kunena kuhusu maono ya farasi mweusi hapo.
In fact, I'm talking about the wedding of the Lamb of God.
Na hata hivyo nanena kuhusu harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
The rapture of the church.
Unyakuzi wa kanisa.
But I want to feature, first of all, the vision of the black horse.
Lakini mwanzo ningependa kushughulikia maono ya farasi mweusi.
On that August 19th, 2008.
Katika Agosti tarehe 19 mwaka 2008.
When the Lord spoke with me about the wedding of the Lamb of God.
Wakati Bwana alinena kuhusu harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
Now it's very important for a church like the church in Kenya.
Na sasa ni muhimu sana kwa kanisa kama kanisa la Kenya.
Which is quite mixed a bit. They're a bit confused. They don't know which direction to go.
Ambalo limechanganyikiwa sana halijui kuchukua mwelekeo gani.
It's important for her to understand.
Ni muhimu sana kwake kuelewa.
That every time the Lord speaks.
Ya kwamba kila mara Bwana ana.
You must find it in the Bible.
Ni sharti uipate katika Biblia.
In fact, if you don't find it in the Bible,
na hata hivyo usipoipata katika Biblia,
then the Lord God Almighty, He has not spoken.
Basi Bwana Mkuu Mwenyezi hajanena.
And you have to understand another most important thing.
Na ni lazima uelewe jambo lingine la muhimu.
That every time He speaks to the Church of Christ.
Ya kwamba kila mara analinenea kanisa la Kristo.
I want to describe this vision.
Ningependa kuelezea haya maono.
So you may have every detail here.
Ili ya kwamba uwe na kila maelekezo hapa.
It was on the 19th of August 2008.
Ilikuwa tarehe 19 ya Agosti mwaka 2008.
And again in the direction facing east.
Na tena katika mwelekeo unaotazama mashariki.
And then the Lord lifted me up.
Na kisha Bwana akaniinua juu.
And heaven opened.
Na mbingu ikafunguka.
And I found myself standing before the mighty throne of the Lord God Almighty.
Na nikajisimama mbele ya enzi ya Bwana Mungu Mkuu Mwenyezi.
And there was tremendous glory that covered that entire precinct.
Na kulikuwa na utukufu wa ajabu ambao ulikuwa umefunika maeneo hayo yote.
But he made me know that he that sits on the throne was seated on the throne.
Lakini alinisababisha nijue ya kwamba yeye akitie katika kiti cha enzi alikuwa ameketi pale.
And then after that,
na kisha baada ya hapo,
the third living creature around the throne of God.
Mwenye uhai wa tatu aliyezunguka kiti cha enzi cha Mungu.
The third living creature appeared from that glory.
Mwenye uhai wa tatu akatoka katika huo utukufu.
And the Lord wanted me to see his face.
Na Bwana alitaka nione uso wake.
Of that third living creature around the throne of God.
Uso wa huyo mwenye uhai wa tatu kwenye kiti cha enzi cha Mungu.
And he brought him very very close to me.
Na akamleta karibu sana nami.
After I'd seen his face.
Baada yangu kuona uso wake.
Then he went towards the glory of the Lord.
Basi akaenda kuelekea utukufu wa Bwana.
And then he released the black horse.
Na kisha akamwachilia farasi mweusi.
And that black horse, he has white mane.
Na huyo farasi mweusi ana singa nyeupe.
The neck, tremendous glorious white mane.
Kutoka katika shingo yake na ni singa nyeupe.
And he went around heaven. The rider of the horse took him around heaven.
Na aliyempanda yule farasi akamchukua kote kote mbinguni.
And then I saw him leave towards the earth.
Na kisha nikamuona akiondoka kuja duniani.
And he rode the black horse all across the earth.
Na akamuendesha yule farasi mweusi kote kote duniani.
At the speed of lightning.
Katika kasi ya umeme.
And then after that.
Na kisha baada ya hapo.
Woke up.
Nika amuka.
What is the Lord speaking to you, the church, you the Christians, you the nation of Kenya?
Mwana anakunenea nini, ewe kanisa, ewe mkristo, ewe taifa la Kenya?
In that mighty conversation of the black horse from heaven.
Katika hayo mazungumzo makuu ya farasi mweusi mbinguni.
Remember what I'm giving you, you cannot get on Christian television, Global Christian TV, National Christian TV, you cannot get anywhere.
Kumbuka ninachowapi. Kupata katika televisheni ya Kikristo iwe ni ya kitaifa ama ya kote kote duniani.
or any radio or any church.
Ama katika radio yoyote ama kanisa lolote.
This comes by revelation of God.
Hii inatokana tu na ufunuo wa Mungu.
That's why you see our calendar is packed. Everybody wants to hear about this.
Ndio maana unaona kwamba kalenda yetu imesongamana sana, kila mtu anataka kusikia kuhusu.
Every corner of the earth.
Kila sehemu ya dunia.
But what is the message the Lord is speaking to the church?
Lakini ujumbe ni upi?
I want to begin from here today. Let us turn to the scripture. The Bible in the book of Revelation. Precious people, turn with me to Revelation. And I'm going to walk you very quietly that you may understand the bigger picture of what the Lord is saying. If you look at the book of Revelation chapter 1 all the way to chapter 3, you see the Lord speaking to the church to prepare for the wedding of the Lamb. Again, I repeat, Revelation chapter 1 to chapter 3.
Na tena narudia ni kwamba katika ufunuo Yohana mlango wa kwanza hadi ule wa tatu.
He is preparing the church.
Analiandaa kanisa.
And is talking to her.
Na analinenea kanisa.
He is talking to the church in Ephesus.
Analinenea kanisa la Efeso.
He is talking to many churches. For example, the book of Revelation chapter 3, beginning from verse 1.
Analinenea makanisa mengi kama kwa mfano katika ufunuo Yohana mlango wa tatu kuanzia mstari wa 1.
He is talking about the release of the seven spirits unto the church. For example, verse 1, there is a place he says, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Verse 2, he says, wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have not found your deeds complete in the sight of my God.
Mstari wa pili anasema ya kwamba amkeni mkanyoshe kile ambacho kikaribu kufa, maana sijapata matendo yenu kamilifu mbele za Mungu wangu.
Verse 3 says, remember therefore what you have received and heard, obey it and repent.
Mstari wa tatu anasema kwamba basi kumbuka jinsi mlivyopokea na jinsi mlivyosikia, yashike hayo na kutubu.
He says, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you.
Anasema walakini msipokesha nitakuja kama mwivi, wala hamtajua saa nitakayokuja kwenu.
Verse 4 he says, yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes.
Mstari wa 4 anasema kwamba lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasiotia mavazi yao uchafu.
They will walk with me dressed in white, for they are worthy.
Nao watakwenda pamoja nami hadi wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili.
Chapter 1 of Revelation up to chapter 3.
Katika mlango wa kwanza ufunuo Yohana hadi wa tatu.
He is using this to prepare the church.
Anayatumia haya kuliandaa kanisa.
He is preparing the church for the wedding of the Lamb. That's why he's talking about the white, those who have kept their glorious gowns white.
Anayatumia haya kuliandaa kanisa. Na ndio maana ananena kuhusu nyeupe, wale ambao wamehifadhi mavazi yao kuwa meupe.
He says, keep that which you have received. He's telling the church, remember the blood and the cross. Remember your first love. Isn't that what is happening in the church today, that they have forgotten their first love?
Anasema wekeni kile mlichopokea. Anakumbusha kanisa kuhusu upendo wa kwanza. Kwamba wekeni upendo wa kwanza. Na jinsi hicho ndicho kinatendekea kanisa leo hii, kwamba limesahau upendo wa kwanza.
The church today is preaching the gospel of prosperity and not the gospel of the blood and the cross.
Kanisa leo hii linahubiri ujumbe wa ufanisi, lakini sio ujumbe wa damu na msalaba.
The church is preaching another gospel, not the one that she was given by the Lord Jesus.
Kanisa linahubiri injili nyingine, lakini sio ile ambayo lilipewa na Yesu.
You see, for example, in Revelation chapter 3 verse 15 down there.
Unaona kwa mfano katika kitabu cha ufunuo Yohana mlango wa 3 mstari wa 15 pale chini.
I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either of one of the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth.
Nayajua matendo yako, ya kuwa hubaridi wala humoto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hubaridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu.
That lukewarmness of vugu-vugu is the one that you see in the church today, where the world has mixed with the church. Now you wonder whether she's a Christian or not. Is he a Christian or he is not? Vugu-vugu, are you hot or cold? There is a big mix. They are warm now, warm Christians.
Huo uvugu-vugu ndio umeingia kanisani leo hii. Hata uweze kutofautisha je ni Mkristo ama ni wa ulimwengu. Je ni baridi au ni moto. Uvugu-vugu umeenea sana kwa Wakristo.
And so you see that in Revelation chapter 1 to chapter 3, God is preparing the church of Christ.
Kwa hivyo katika Ufunuo Yohana mlango wa kwanza hadi wa tatu, Mungu analiandaa kanisa la Kristo.
For the wedding of the Lamb of God.
Kwa ajili ya harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
And remember the most important reason for which the Bible was written.
Nakumbuka sababu ya muhimu sana ambayo kwayo Biblia iliandikwa.
Is that she may enter into the wedding of the Lamb of God.
Ni kwamba kanisa liingie katika harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
And the only way to do that is to enter into the rapture of the church.
Na njia ya pekee ya kufanya hivyo ni kuingia katika unyakuzi wa kanisa.
And the only way to enter into the kingdom of God is through rapture.
Na njia ya pekee ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni kupitia unyakuzi.
The other way is a little bit too hazardous, too toxic, too dangerous.
Njia ile nyingine ni ya shida na sumu na hatari nyingi mno.
As we will see.
Jinsi vile tutakavyoona.
And so you see, Revelation 1 to 3 again is for preparing the church.
Hivyo basi unaona tena kwamba Ufunuo Yohana mlango wa kwanza hadi wa tatu ni wa kuliandaa kanisa.
But when you move to Revelation chapter 4,
lakini ukiingia katika Ufunuo Yohana mlango wa 4,
then he begins to talk about the throne of God Almighty in heaven.
Sasa anaanza kunena kuhusu kiti cha enzi cha Bwana Mungu mkuu mwenyezi mbinguni.
And the reason I'm taking my time to go through this very deep with you, the church of Christ.
Na sababu ambayo nachukua muda wangu kuingia katika haya kwa kilindini pamoja nawe kanisa la Kristo.
Is that because today let ignorance leave the church.
Ni ya kwamba leo ujinga upumbavu uliondekee kanisa.
And let the truth, the revelation that he has given me, the revelation of God, let it now enter the church and set the church free.
Na kwamba leo ukweli ufunuo wa Mungu ambao amenipa uingie kanisa na kuliweka kanisa huru.
And so you see that in Revelation chapter 4 he now begins to talk about the throne of God.
Na hivyo basi katika ufunuo mlango wa 4 unaona kwamba anaanza kunena kuhusu kiti cha enzi cha Mungu.
And around the throne of God he talks about the 24 other thrones that surround the throne of God Almighty.
Na kuzunguka kiti cha enzi cha Mungu ananena kuhusu viti vingine vya enzi 24 ambavyo vizunguka kiti cha enzi cha Mungu.
And then you see very quickly he also describes the four living creatures around the throne of God.
Na kisha kwa haraka tena unaona kwamba anaelezea wale wenye uhai wanne wanaozunguka kiti cha enzi cha Mungu.
And he says in verse 6 part B, he says in the center around the throne were four living creatures.
Na katika mstari wa sita ba anasema, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuweko wenye uhai wanne.
And they were covered with eyes in front and in back.
Nao wamejaa macho mbele na nyuma.
Verse 7 it says the first living creature was like a lion.
Mstari wa saba anasema kwamba na huyu mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba.
And the second was like an ox.
Na wa pili alikuwa mfano wa ndama.
And the third had a face like a man.
Na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu.
And the fourth was like a flying eagle.
Na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukai.
Now do you understand why he made the third living creature come and show me his face in that vision?
Je, unaelewa sasa ni kwa nini alimsababisha mwenye uhai wa tatu aje anionyeshe uso wake katika hayo maono?
And after I'd seen his face, then he knew that now I would understand what number of creature is that released the black horse.
Nami baada ya kuona uso wake, sasa akajua kwamba nitaelewa ni mwenye uhai wangapi alimwachilia yule farasi mweusi.
But anyway, chapter 4 talks about the throne of God, the 24 elders and the four living creatures around the throne of the Lord.
Lakini mstari wa 4 unanena kuhusu kiti cha enzi cha Mungu, wazee 24 na wale wenye uhai wanne.
And how they worship the Lord God Almighty in heaven and the Lamb.
Na jinsi vile wanamabudu Bwana Mungu mkuu mwenyezi mbinguni na mwana kondoo.
And then it's amazing because in verse 9 of Revelation chapter 4 he says Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him that sits on the throne and lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, Hallelujah.
Na inashangaza maana katika mstari wa 9 kuendelea anasema, na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi mtukufu, na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye juu ya kiti cha enzi, nao huzitoa taji zao.
And they say, You are worthy, our Lord and God, to receive the glory and the honor and the power.
Nao husema, Umestahili ewe Bwana wetu na Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na uweza.
For you created all things, and by your will they were created and they have their being.
Kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa.
And so you begin to quickly understand that he is also talking about worship, how the church ought to worship God Almighty.
Na hivyo basi unaanza kuelewa kwa haraka ya kwamba ananena kuhusu ibada, jinsi vile kanisa linapaswa kumwabudu Bwana Mungu mkuu.
In this chapter 4 of Revelation.
Katika ufunuo wa Yohana mlango huu wa 4.
And he says, they lay down their crowns as they worship him.
Na anasema kwamba wanatupa taji zao wanapomwabudu.
And so he is also teaching the church worship in chapter 4 here, even as he talked about the throne of God.
Hivyo basi analifunza kanisa ibada katika mlango wa 4 anaponena kuhusu kiti cha enzi cha Mungu.
He saying, please lay down your thrones, lay down your crowns as you worship he that sits on the throne.
Anasema kwamba tafadhali tupa enzi zenu mnapomwabudu yeye aketie juu ya kiti cha enzi.
Lay down your thrones, lay down your crowns.
Tupa enzi zenu na taji zenu.
I hear some pastors going all over here and bishops and say, you know he is the king of kings, we are the kings, so he is the king of we the kings.
Sasa nasikia maskofu wengine na wachungaji wengine wanaenda hapa na pale na kusema kwamba yeye ni mfalme wa wafalme. Yani sisi ni wafalme lakini yeye ndio mfalme wa wafalme.
Please lay down those crowns and worship the Lord. Get out of those jokes.
Tafadhali tupa hizo taji na mwabudu Bwana mtoke katika hiyo mizaha.
If the 24 elders who are having thrones around God can bow down, face down and lay down their crowns as they worship the Father, how about the church? How about me, amen?
Ikiwa wazee 24 ambao na wao na viti vyao vya enzi kuzunguka Mungu, wanaweza kuzitupa taji zao na kumwabudu Bwana kumsujudia, je, na wewe binadamu mwanadamu tu?
Remember, the crown is a symbol of achievement. I have achieved this.
Kumbuka taji inaashiria yale ambayo umeyapata, kwamba mimi nimepata haya.
The Lord is saying, lay down your achievements and worship God Almighty in heaven.
Bwana anasema kwamba weka kando mafanikio yako na umwabudu Bwana Mungu mkuu mbinguni.
We remember Jesus. Jesus laid down the glorious life he led in heaven, the glorious crown he had in heaven, to come down here and worship the Lord on the cross at Calvary.
Tunakumbuka Yesu aliweka kando taji kuu aliyokuwa nayo,
la utukufu sana,
utukufu mkuu kule juu mbinguni, na akaja hapa chini kuokoa binadamu.
And he worshiped God,
na akamwabudu Mungu,
by laying down that crown of glory,
kwa kuweka kando hilo taji la utukufu.
And then now he was able to worship the Lord on the cross.
Na sasa akaweza kumwabudu Bwana msalabani.
Why hasn't the church laid down her crown?
Kwa nini kanisa halijaweka kando taji zake?
Right now I see a lot of crowns in the church.
Sasa hivi naona taji nyingi sana kanisani.
And time is running out, every pastor is sporting a crown.
Na wakati umekwisha na kila mchungaji yuko na taji.
Those crowns are being worshipped in those little kingdoms of theirs.
Na hizo taji wanaabudiwa nazo katika zile falme zao ndogo ndogo.
When they go, they get the tithe, the offering, they take the glory of the Lord. They take the glory.
Wakienda alafu wanapewa sadaka na fungu la kumi, wanauchukua utukufu wa Mungu.
A little sadaka like this, a little offering like this, they are already kings. They are so much flying in the skies.
Sadaka kidogo tu hivi washakuwa wafalme, wanapaa kule juu angani.
How about the crowns in heaven?
Na je, taji za mbinguni?
If the crowns in heaven can be laid down to worship the Father of Christ, the only thing Jesus taught us was how to worship the Father in heaven.
Ikiwa taji mbinguni zaweza kuweka kando ili kumwabudu Baba mbinguni, na kumbuka jambo la pekee ambalo Kristo alitufunza ni jinsi ya kumwabudu Mungu mbinguni.
The only thing Jesus came to teach us on the cross was how to worship the Father in heaven.
Jambo la pekee ambalo Kristo alikuja kutufundisha msalabani ni jinsi ya kumwabudu Baba mbinguni.
It means lay down your lives.
Kumaanisha kwamba tia kando maisha yako.
He laid down his life on the cross as he worshiped the Father in heaven and atoned for our sins.
Aliyetia kando maisha yake msalabani alipomwabudu Baba mbinguni na akaweza kuzisafisha, kuziondoa dhambi zetu.
And the Bible even says,
na Biblia pia yasema,
whoever tries to keep his life,
yeyote anayejaribu kuyahifadhi maisha yake,
will finally lose it when they go to hell.
Hatimaye atayapoteza anapoenda jehanamu.
And whoever loses his life,
na yeyote anayepotezae maisha yake,
will gain it when the day comes.
Atayapata siku ile ijapo.
Listen to me, precious people.
Nisikilizeni watu wa dhamani.
Revelation chapter 3 prepares the church for the rapture.
Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 unaandaa kanisa kwa unyakuzi.
Revelation chapter 4 talks about the events around the throne of God and how to worship this God.
Ufunuo mlango wa 4 unanena kuhusu matukio kuzunguka kiti cha enzi cha Mungu na jinsi ya kumwabudu Mungu huyu.
But Revelation chapter 5,
lakini Ufunuo wa Yohana mlango wa 5,
you see now he introduces a scroll.
Sasa anatambulisha ombo.
And he says that he that sits on the throne,
na anasema kwamba yeye aliyeketi katika kiti cha enzi,
on his right hand,
katika mkono wake wa kulia,
is a scroll.
Kuna maandiko.
And that scroll,
na hayo maandiko,
has seven seals.
Iko na mihuri saba.
And so you see that now in chapter 5 he is introducing a scroll with seven seals.
Na sasa unaona kwamba katika mstari wa 5 anatambulisha maandiko yaliyo na mihuri saba.
And there is a big crisis in Revelation chapter 5.
Na kuna shida kuu katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 5.
Because he says they search above the higher heavens.
Maana anasema walitafuta mbingu za juu zaidi.
And they search within the heavens.
Na wakatafuta kati ya mbingu.
And they searched below the heavens.
Na wakatafuta chini ya mbingu.
And they searched above the earth.
Na wakatafuta juu ya dunia.
On the earth.
Na duniani.
Under the earth.
Chini ya dunia.
Above the waters.
Juu ya maji.
Under the seas.
Chini ya maji.
And no one was found.
Na hakuna aliyepatikana.
That could open the seals of this scroll.
Ambaye angeweza kuifungua hiyo mihuri.
And for that matter a crisis began.
Na kwa hilo swala pakawa na tatanisho.
There was a big crisis, they were saying, but who will open the seals of this scroll?
Kukawa na tatizo kubwa, walikuwa wakisema ni nani atafungua mihuri ya haya maandishi.
Don't lose track here.
Usipoteze mwenendo hapa.
I am giving the revelation of the black horse from heaven, the reason you see a global economic crisis today.
Ninatoa farasi mweusi kutoka mbinguni, sababu ambayo unaona kuporomoka kwa uchumi kote duniani leo hii.
The prophecy I gave on August 19th.
Unabii niliyotoa Agosti tarehe 19.
The year 2008.
Mwaka wa 2008.
And stood before 2 million plus in Nakuru.
Na nikasimama mbele ya watu zaidi ya milioni 2 kule Nakuru.
Again, gave the same prophecy on August 23rd, 24th.
Na nikatoa huo unabii tarehe 23 na 24 Agosti.
And said there is going to be a global economic crisis and famine coming to the earth.
Nikasema kwamba kunaenda kuwa na matatizo ya kiuchumi kote duniani na njaa ikiingia dunia.
And you see in October, very quick, less than 2 months, everything happened until today. Now, there is an economic crisis that has covered the whole globe.
Na unaona ya kwamba October, chini ya miezi 2 mambo yakatendeka kila mahali. Na hadi leo hii kuna shida za kiuchumi kote duniani.
And that is the revelation I'm bringing to you. I'm saying, what is the Lord saying to the church?
Na huo ndio ufunuo ambao nakuletea leo. Nauliza ni nini Bwana analiambia kanisa?
What is the Lord speaking to the church through this mighty vision of God Almighty?
Bwana analinenea nini kanisa kupitia haya maono makuu ya Bwana Mungu mkuu mwenyezi?
And I say, since this is a mighty kesha in the Gideon's night.
Na nikasema kwamba kwa sababu hii ni kesha kuu katika usiku wa Gideon.
Let me use this opportunity to open up and give you everything, every detail that never again will you say you don't know.
Ya kwamba wacha nitumie hii nafasi kuwapatia maelezo yote kila maelezo ili kwamba usije ukasema kwamba hukuwahi ambiwa.
Again, Revelation 1 to 3, God is preparing the church for the wedding of the Lamb.
Na tena Ufunuo Yohana mlango wa kwanza hadi wa tatu, Mungu analiandaa kanisa kwa ajili ya harusi ya mwanakondoo.
Revelation chapter 4, we saw the events around the throne of God.
Ufunuo Yohana mlango wa 4 tumeona matukio kuzunguka kiti cha enzi cha Mungu.
The 24 thrones of the 24 elders around the throne of God.
Viti vya enzi 24 vya wazee 24 wanaozunguka kiti cha enzi cha Mungu.
And how they worship the Lord by laying down their crowns.
Na jinsi vile wanamwabudu Bwana kwa kuweka kando taji zao.
In honor of God Almighty.
Katika heshima ya Bwana Mungu mkuu mwenyezi.
And I said the Lord is telling the church that she should also lay down her achievements, her crowns, for the sake of this Jesus of Nazareth and he that sits on the throne.
Nami nikasema kwamba Bwana analiambia kanisa liweke kando taji zake, mafanikio yake yote kwa ajili ya yeye aketie katika kiti cha enzi na kwa ajili ya mwanakondoo.
And then we see also the four living creatures being introduced in Revelation chapter 4.
Na pia tunaona wenye uhai wanne wakitambulishwa katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 4.
And we see that that is a preamble, that's a prelude to what happens in Revelation chapter 5.
Na tunaona kwamba hiyo ni mwanzo tu, msingi wa yale ambayo yanatendeka katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 5.
And in Revelation chapter 5,
na katika Ufunuo mlango wa 5,
we see that now he talks about a scroll.
Sasa tunaona kwamba anena kuhusu maandiko.
He talks about a scroll that has to be opened.
Ananena kuhusu kitabu ambacho kinapaswa kufunguliwa.
And it looks like if that scroll is not opened, there is a crisis, something wrong will happen.
Na inaonekana kana kwamba hicho kitabu kisipofunguliwa kutakuwa na shida, kuna kitu kibaya kitatendeka.
And they were searching in heaven, on earth and under the earth.
Na walikuwa wakitafuta mbinguni, duniani na chini ya dunia.
And then finally he said,
na kisha hatimaye anasema,
don't weep,
usilie,
for the lion of the tribe of Judah,
kwa maana simba wa kabila la Yuda,
he has triumphed,
ameshinda,
by his own merit,
kwa kustahili kwake mwenyewe.
Now he is able to open the seals of the scroll.
Sasa anaweza kuifungua mihuri ya hicho kitabu.
Why was there such a crisis for the scrolls to be opened?
Kwa nini kulikuwa na shida kama hiyo mbinguni kwa ajili ya hiyo mihuri kufunguliwa?
Listen to me, precious Christians in this nation.
Nisikilizeni wa Kristo wa dhamani katika hili taifa.
And the people of this country.
Na watu wa hili taifa.
Listen to me.
Nisikilizeni.
Inside the scroll,
ndani mwa hicho kitabu,
was hidden the blueprint for the salvation of man.
Mulikuwa mumefichika muhuri wa ukombozi wokovu wa binadamu.
It is hidden the blueprint for the redemption of mankind.
Kumefichika muhuri wa ukombozi wa binadamu.
And that's why you see in chapter 6, then there is now the opening of the seals of the scroll.
Na sasa ndio maana unaona katika mlango wa 6 kuna kufunguliwa kwa mihuri ya hicho kitabu.
Just to talk about the hidden nature of what is inside the scroll.
Yani kunena tu kuhusu yale mambo yaliyofichika katika hicho kitabu kilichofungwa.
Look at the book of Matthew 24.
Tazama katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24.
Matthew 24.
Mathayo mlango wa 24.
Beginning from verse 4.
Kuanzia mstari wa 4.
All the way to verse 9.
Mpaka ule wa 9.
He is giving to them a very important secret.
Anawapatia siri ya muhimu sana.
Again, Matthew 24 verses 4 to verse 9.
Na tena ni Mathayo 24 mstari wa 4 hadi wa 9.
He says, watch out that no one deceives you.
Angalieni mtu asiwadanganye.
For many will come in my name claiming I am the Christ.
Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema kwamba mimi ni Kristo.
And will deceive many.
Nao watawadanganya wengi.
This was after the disciples was asked Jesus.
Hii ilikuwa baada ya wanafunzi kumuuliza Yesu.
What will be the signs of your coming?
Ishara za kuja kwako zitakuwa zipi?
And it was hidden. They realized it was hidden.
Na ilikuwa imefichika, nao waligundua kwamba ilikuwa fiche.
And that's why they came to him privately.
Na ndio maana wakamjia kisiri.
And he said,
na akasema,
watch out that no one deceives you.
Angalieni mtu asiwadanganye.
And many will come claiming. Claiming means deceiving.
Na wengi watakuja wakisema kwamba wao ni Kristo, kumaanisha watadanganya.
And they will deceive many.
Na watawadanganya wengi.
That means the Lord was saying one of the main hidden secrets of the sign of that time.
Kumaanisha kwamba Bwana alikuwa anasema kwamba moja wapo ya siri ya ishara za wakati huo,
is that there will be a great deception.
Ni kwamba kutakuwa na udanganyifu mkuu.
It will be a dawn of the season of deception.
itakuwa ni mwanzo ya majira ya udanganyifu.
Because it talks about deceive you, deceive, they will come and claim and deceive, they will deceive, they will deceive, deceive you, deceive many.
Ananena kuhusu udanganyifu, kwamba watakuja na kujidai na kudanganya wengi.
And so you begin to understand what hidden secrets are within the scroll.
Hivyo basi unaanza kuelewa siri gani fiche zimo katika hicho kitabu.
And then he says, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come.
Na kisha anasema, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado.
And he says, nation will rise against nation.
Anasema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa.
And kingdom against kingdom.
Na ufalme kupigana na ufalme.
There will be famines and earthquakes in various places.
Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali.
Now do you understand the famines I've been prophesying and the earthquakes?
Sasa je, waelewa njaa ambazo nimekuwa nikitabiri na mtetemeko ya ardhi?
Prophesying and they happen and they happen and they happen.
Nikitabiri na inatendeka na kutendeka na kutendeka.
But every time I prophesied, it was fulfilled.
Ya kwamba kila mara nilipotabiri ilitimilizwa.
And you see now there is a horrendous global economic crisis and famine.
Na sasa unaona kuna shida kuu ya kote duniani ya uchumi na njaa.
The earthquakes, even I prophesied earthquake coming to the bottom of the sea. The Lord took me in that mighty vision into the bottom of the sea and he showed me, look where the earthquake is going to come from.
Na mitetemeko ya ardhi. Nikatabiri ya kwamba kutakuwa na mtetemeko wa ardhi chini sakafuni mwa bahari. Bwana alinichukua mle ndani sakafuni mwa bahari na kunionyesha kwamba tazama vile itatendeka.
And I went live on air and I said, there is going to be massive earthquake. It is going to be in Asia. I have seen even the place at the bottom of the sea, of the ocean, where it will take place.
Nami nikawekwa moja kwa moja hewani na nikatabiri ya kwamba nimeuona huo mtetemeko wa ardhi mkuu na utatendeka katika bara Asia. Na tayari nishaona mle ndani sakafuni mwa bahari ambamo itatendeka.
You remember when I prophesied the Asian tsunami? In the same way, he took me and showed me where it would take place.
Nakumbuka vile nilitabiri tsunami ya bara Asia. Katika njia hiyo hiyo alinichukua na kunionyesha pale itakapotendeka.
So these are the famines he's talking about. There will be famines and earthquakes in various places.
Kwa hivyo hizi ndizo njaa ambazo ananena kuhusu, kwamba kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali.
Verse 8 says, these are the beginning of birth pains.
Mstari wa 8 anasema kwamba hayo yote ndiyo mwanzo wa uchungu.
But verse 9 is interesting.
Lakini mstari wa 9 ni wa kupendeza.
He said, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me.
Anasema wakati huo watawasaliti nini mpate dhiki, nao watawaua. Nani mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu.
At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many.
Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalatiana na kuchukiana, na wengi watakuja na uongo na kuwadanganya wengi.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
Verse 8 says, when you see the famines we are seeing and the earthquakes, they are the beginning of birth pains.
Mstari wa 8 anasema kwamba ukiona njaa na matetemeko ya nje ambayo tunaona, hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu.
What we are seeing today.
Kila ambacho tunaona leo.
He says they are the beginnings of bad things.
Anasema hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu.
Verse 9 he says, then you will be handed over to be persecuted for the sake of my testimony, for sake of me, my name.
Mstari wa 9 anasema kwamba watawasaliti, mteswe na kuuawa kwa ajili ya jina langu.
But we know that that is what happens in the tribulation.
Lakini tunajua kwamba hayo ndiyo yanayotendeka katika dhiki.
And so you begin to understand that between verse 8 and verse 9 something has happened. The rapture has taken place.
Kwa hivyo unaanza kuelewa kwamba katikati ya mstari wa 8 na wa 9 kuna kitu ambacho kimetendeka. Unyakuzi umetendeka.
The wedding of the Lamb of God has taken place.
Harusi ya mwanakondoo wa Mungu imetendeka.
And you see he's talking about the great apostasy, the falling away from true faith.
Na sasa unaona kwamba ananena kuhusu kuanguka kukuu kutoka kwa imani ya kweli.
And so today you are going to learn something so critical that will transform your lives wherever you are today.
Na hivyo basi leo unaenda kujifunza jambo la muhimu sana ambalo litabadilisha maisha yako popote ulipo leo.
We know that the greatest apostasy takes place in the tribulation.
Tunajua kwamba kuanguka kutoka kwa imani ya kweli kuu kunatendeka wakati wa dhiki.
When they will now remove the worship from the house of the Lord and replace with the abomination of the desolation, the image of the Antichrist.
Wakati sasa wataondoa ibada katika nyumba ya Bwana na kuweka machukizo ya ukiwa, yani ile picha ya mpinga Kristo.
And the false prophet who is masquerading at that time will implement and will execute the instruction to worship the beast, the image of the beast.
Na yule nabii wa uongo ambaye atakuwa kitawala wakati huo atawekeza na kusisitiza kuabudu ule mfano wa mpinga Kristo.
We know the things about this false prophet.
Tujua mambo kuhusu huyu nabii wa uongo.
That he will have a lot of economic power.
Ya kwamba atakuwa na nguvu nyingi sana za uchumi.
And he will have power also to demonstrate falsehood.
Na pia atakuwa na nguvu za kuonesha udanganyifu.
But that is the greatest abomination, the greatest apostasy in the house.
Lakini hayo ndio machukizo makuu zaidi. Mwanguko mkuu zaidi katika nyumba.
And that's why you see that the apostasy you are beginning to see in the church today is a preamble. It is a stepping stone to the big apostasy of the day.
Na ndio maana unaona kwamba kuanguka kutoka katika imani ya kweli ni chanzo tu cha kuanguka kukwamba kutendeka wakati wa dhiki.
And so I wanted to share with you the secrecy that you find within the scrolls, even by looking at the book of Matthew 24.
Kwa hivyo nilitaka kushiriki pamoja nanyi siri ambazo unazipata katika hicho kitabu hata kwa kutazama Mathayo 24.
And so you see why there was a crisis in Revelation chapter 5.
Kwa hivyo unaona ni kwa nini kulikuwa na matata katika ufunuo wa Yohana mlango wa 5.
That if no one is found to open the seven seals of the scroll, there will be no revelation for the church. She will not know when the Lord is coming.
Ya kwamba ikiwa hakutapatikana na mtu wa kufungua hiyo mihuri saba ya kitabu, hakutakuwa na ukombozi kwa binadamu, hawatajua kwamba anakuja.
They will not know when he's coming or where they are within the prophetic timeline.
Hawatajua anakuja lini na hawatajua wako wapi katika mwendelezo wa kinabii.
But now Revelation chapter 6.
Lakini sasa ufunuo Yohana mlango wa 6.
That is where the message is regarding the black horse.
Hapo ndipo ujumbe upo kuhusu farasi mweusi.
You see now that they have found that the lion of the tribe of Judah.
Sasa unaona kwamba wamepata kwamba simba wa kabila la Yuda.
Based on the merit of his blood.
Kulingana na kustahili kwa damu yake.
He is able to open the seals of the scroll.
Anaweza kuifungua mihuri ya hicho kitabu.
And inside the seals.
Na ndani mwa hizo mihuri.
In the scroll.
Katika kitabu.
Is hidden the secrets that will reveal, give revelation to the church.
Kumefichika siri ambazo zitatoa ufunuo kwa kanisa.
So she may know where she is and how far or how near she is to the wedding of the Lamb of God.
Ili kwamba kanisa lijue ni umbali gani na karibu gani kufikia arusi ya mwanakondoo wa Mungu.
And if the church does not know how close she is to the wedding of the Lamb,
na ikiwa kanisa halitajua ni ukaribu gani lipo na arusi ya mwanakondoo,
then how will she prepare for the wedding of the Lamb?
Basi litajiandaa vipi kwa arusi ya mwanakondoo?
The Bible says, how will they prepare unless you blow the trumpet?
Biblia inasema kwamba watajiandaa vipi isipokuwa kwamba uipige tarumbeta.
And you see that the reason that Jesus died on the cross,
na unaona kwamba sababu ambayo Yesu alikufa msalabani,
is that the fruit of the cross, the fruit of his work may enter into the kingdom of God.
Ni kwamba tunda la msalaba, tunda la kazi yake liingie katika ufalme wa mbinguni.
And the fruit of the cross is the redeemed church that enters into the wedding of the Lamb of God.
Na tunda la msalaba ni kanisa lililokombolewa linaloingia katika harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
What is the point in being a Christian and then miss the kingdom of God?
Kuna maana gani ya kuwa Mkristo kisha kuukosa ufalme wa Mungu?
That's why this is the most critical day in your Christian walk, that you may be able now to understand that the dispensation has arrived and prepare to enter into the kingdom of God.
Na ndio maana huu ni wakati muhimu sana katika maisha yenu kujua ya kwamba ni wakati wa muhimu wa kujiandaa na kuingia katika ufalme wa mbinguni.
But when you will prepare, then you can enter.
Ya kwamba utakapojiandaa basi utaingia.
So in Revelation chapter 6, the Lamb begins to open the seven seals. Remember there are seven seals.
Kwa hivyo katika mlango wa sita wa Ufunuo, mwanakondoo anaanza kufungua ile mihuri saba. Kumbuka ni mihuri saba.
But remember, within the seven seals, only the first four are most critical to the church.
Lakini katika hiyo mihuri saba, ya kwanza nne pekee ndio ya muhimu zaidi kwa kanisa.
That's why when the Lord spoke with me about the wedding of the Lamb on the 2nd of April 2004,
na ndio maana wakati Bwana alinena pamoja nami kuhusu harusi ya mwanakondoo tarehe 2 ya Aprili mwaka 2004.
When he lifted me up before his mighty glorious throne again.
Wakati aliniinua juu mbele ya kiti chake cha enzi chenye utukufu tena.
Then I saw the four horses.
Na kisha nikaona wale farasi wanne.
He showed me the four horses within his glory that were about to be released.
Alinionyesha farasi wanne katika utukufu wake.
There were four horses in that glory and they were about to be released.
Kulikuwa na farasi wanne katika huo utukufu na walikuwa karibu kuachiliwa.
And now you begin to understand that they are the most important to the church right now.
Na sasa unaanza kuelewa kwamba ni wa muhimu sana kwa kanisa sasa hivi.
In Revelation chapter 6, now the Lamb begins to open the seven seals.
Katika Ufunuo wa Yohana mlango wa sita, sasa mwanakondoo anaanza kufungua hiyo mihuri saba.
And he says, I watched as the Lamb opened the first of the seven seals.
Na anasema kisha nikaona napo mwanakondoo alipofungua moja ya zile mihuri saba.
Then I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder.
Nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo.
Come.
Njoo.
I looked and there before me was a white horse.
Nikaona natazama mbele zangu farasi mweupe.
Its rider held a bow.
Na yeye aliyempanda ana uta.
And he was given a crown.
Akapewa taji.
And he rode out as a conqueror bent on conquest.
Naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda.
That is now the first seal.
Sasa huo ni muhuri wa kwanza.
And that's why you see the Lord was saying that when you see these things happen like earthquakes, famines, wars, don't be worried.
Na ndio maana unaona Bwana alikuwa akisema kwamba ukiona mambo haya kama mitetemeko ya ardhi, njaa ikitendeka usihangaike.
Don't be alarmed as Christians.
Usishangazwe kama Mkristo.
Those should just be landmarks to you that look, the Lord is about to come.
Hiyo inapaswa kuwa alama kwako ya kwamba tazama Bwana yu karibu kuja.
The war in Iraq.
Vita vya Iraq.
The war in Afghanistan.
Vita vya Afghanistan.
The war in Somalia.
Vita vya Somalia.
The war in DRC.
Vita vya Congo.
The war in Bangladesh.
Vita vya Bangladesh.
The war in Pakistan.
Vita vya Pakistan.
The war in South Africa. The war in Kenya. Everywhere. You remember post-election violence of Kenya.
Kumbuka ghasia za baada ya uchaguzi hapa Kenya.
Whoa. These are the signs he was talking about in the Bible.
Vita. Hizo ndizo ishara ambazo alikuwa ananena kuzihusu katika Biblia.
And in verse 3 he says,
na katika mstari wa 3 yuwasema,
when the Lamb opened the second seal, remember the second seal, I heard the second living creature say, come.
Na alipoifungua muhuri ya pili, na kumbuka ni muhuri ya pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema njoo.
Then another horse came out, a fiery red one.
Akatoka farasi mwingine mwekundu sana.
Its rider was given power to take peace from the earth and to make men slay each other.
Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi ili watu wauane.
To him was given a large sword.
Naye akapewa upanga mkubwa.
So you see the first horse, the white horse.
Sasa unamwona farasi wa kwanza ambaye ni farasi mweupe.
And then the second horse, the red horse.
Na farasi wa pili, farasi mwekundu sana.
And I remember on March 17th, 2008, when I announced live on radio that I've seen the red horse going across the whole earth. March 17th, 2008.
Nami nakumbuka tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2008, nilipotangaza moja kwa moja hewani ya kwamba nimemuona farasi mwekundu akikimbia kote duniani.
At the speed of lightning.
Katika kasi ya umeme.
But you see that now the second seal produces the second horse, which is the red horse.
Lakini sasa unaona kwamba muhuri wa pili unaachilia farasi mwekundu ambaye ni wa pili.
And the second living creature is involved.
Na mwenye uhai wa pili amehusishwa.
Verse 5.
Mstari wa 5.
When the Lamb opened the third seal.
Na mwana kondoo alipoifungua muhuri ya tatu.
I heard the third living creature say, come. I looked and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand.
Nikasikia yule wa tatu mwenye uhai akisema njoo, nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake.
Then I heard what sounded like a voice from among the four living creatures saying, a quart of wheat for a day's wages, and three quarts of barley for a day's wages.
Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema, kibaba changano kwa nusu rupia, na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia.
And do not damage the oil and the wine.
Wala usiyaduru mafuta wala divai.
Now you see, the black horse is released when the third seal is opened.
Sasa unaona ya kwamba farasi mweusi anaachiliwa wakati muhuri wa tatu unafunguliwa.
And when the third seal is opened,
na wakati muhuri wa tatu unafunguliwa,
you begin to see that the voice of the Lord God himself begins to speak from among the four living creatures from the throne.
Unaanza kuona kwamba sauti ya Bwana Mungu mwenyewe inaanza kunena kutoka katika wale wenye uhai wanne katika kiti cha enzi.
When the first seal was opened, the voice of the Lord God himself is not heard.
Wakati muhuri wa kwanza ulifunguliwa, sauti ya Bwana Mungu mkuu mwenyewe haisikiki.
But the voice of the first living creature is heard.
Lakini sauti ya mwenye uhai wa kwanza inasikika.
And we know that the first living creature, even as the Lord spoke, is the lion.
Na tunajua kwamba mwenye uhai wa kwanza hata vile Bwana alivyonena ni ule wenye mfano wa simba.
And the second living creature is the ox.
Na wa pili ni yule ndama.
And the third is the one with a human face.
Na wa tatu ni yule aliye na uso kama wa mwanadamu.
So you understand why he brought him so close to me to see his face.
Kwa hivyo unaelewa ni kwa nini aliniletea karibu nami ili kwamba nione uso wake.
So I may understand fully how this black horse has been released.
Ili kwamba nielewe kikamilifu jinsi vile huyu farasi mweusi ameachiliwa.
And you see now that the voice of the Lord comes from the throne of God. A quart of wheat for a day's wages, and three quarts of barley for a day's wages.
Na sasa unasikia sauti ya Bwana kutoka katika enzi yake inatoka kusema kwamba kibaba changano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia.
And do not damage the oil and the wine.
Wala usiadhuru mafuta wala divai.
That is where the message is that I bring to you as a church.
Hapo ndipo upo ninapokuletea kama kanisa.
In all this conversation, what is God saying to you, the church?
Katika haya mazungumzo yote hapa, Mungu anasema nini kwako wewe kanisa?
You will be very astonished.
Utashangazwa mno.
At how deep this is.
Jinsi vile hii ni akili nini.
And from this day on,
na kuanzia siku hii kuendelea,
you will prepare for the coming of the Messiah.
Utajiandaa kwa kuja kwa Mesia.
On the other side of the short break of worship,
katika ule upande mwingine katika mapumziko ya ibada,
I am going to go very deep and reveal to you what exactly the Lord is saying to the church.
Nitaingia kilindini zaidi kukuelezea na kukufunua ambacho Bwana analiambia kanisa.
Why I prophesied this in less than 2 months, the whole earth until today is completely engulfed in a global economic black day.
Kwa nini niliyatabiri haya, na baada ya chini ya miezi miwili, ulimwengu wote mzima umezama katika shida za kiuchumi kote kila mahali.
People have lost a lot of jobs in millions.
Watu katika mamilioni wamepoteza kazi nyingi sana.
In the US they gave the statistics of 2.8 million jobs were lost in 2008 immediately from October. 2.6 million jobs from since the prophecy was fulfilled from October.
Katika umoja wa majimbo wa Marekani walitoa ya kwamba milioni 2.6 ya kazi imepotezwa kutokea nilipotabiri haya.
From October when the prophecy was fulfilled to the end of 2008.
Kutoka October wakati unabii ulitimilizwa kufikia mwisho wa 2008.
2.6 million jobs.
Milioni 2.6 ya kazi.
They said since the earth was created they have not seen that.
Walisema tangu dunia iumbwe hawajawahi kuyaona hayo.
And in England now one of the banks has made history.
Na katika England Uingereza mojawapo ya mabanki imeingia katika historia.
They said the biggest loss in British corporate history.
Wakasema ya kwamba hasara kuu zaidi katika ulimwengu wa kijamii wa Uingereza.
And a lot of jobs have been lost.
Na kazi nyingi sana zimepotezwa.
Many have lost their homes.
Wengi wamepoteza nyumba zao.
Many have lost their jobs.
Wengi wamepoteza kazi zao.
No bread is arriving at the table.
Hakuna mkate mezani.
Do you see the famine I talked about?
Unaona njaa nilionena kuihusu?
And I will explain to you why the rider of this black horse is carrying the scale ratili on his end, the balance.
Na nitawaeleza kwa nini aliyempanda huyu farasi mweusi amebeba ratili katika mikono yake.
And so it's very, very important.
Na hivyo basi ni muhimu tena sana.
It's very important that you catch us on the other side of this short break.
Ni muhimu ya kwamba uendelee pamoja nasi na kushika kile ambacho tutasema baada ya haya mapumziko ya ibada.
May the Lord bless you.
Bwana awabariki.
His glory to see, and rain down from heaven, fresh living water, bring us your liberty. Sing over the body of Christ. Yeah.